Bubodla kwelibhubezi kubanga luvalo tikwelinyenti. Uthi umashaya ingoma injabulo igelete kuhle kumfula inkomazi. Lona ngumshayi wengoma lomhlophe ngenhlitiyo lonatha umfula inkomazi. Ngumhlanganisi loqavile phela bejabulisa linyenti ngengoma kule minyaka lelishumi leyempile. Kuvuleka sibhakabhaka uhlume inkululeko nenjabulo enhlitiyweni uma kudlala umculo wakhe. Kuvuka lithemba nenjabulo emoyeni uma ashaya ingoma mfanamake. Sonzela, sonzela, awufake litiye kusuku umudle somoya injabulo lengapheli. Sukuma ubophele iteki, hayi vula indzawo phela ulungele umdanso. Cha beka makhale khikini, hayi khohla mfana make ngashazam lana angeke udobhe lutho. Lungeka khipha lokuseqeleni ulungele ukujayiva jayiva nakatika ingosana yomdanso. Wote nebangani bakho, wote nebangani bakho nte ujulukisa umtimba. Ngiyafunga kuthi awehla ngisho sitilesi lapha kubhodla kwelibhubezi kubanga luvalo tikwelinyenti. Umashaya ingoma injabulo igelede kuhle komfula inkomazi. Lona ngumshayi wengoma lomhlophe ngenhlitiyo lonatha umfula inkomazi. Ngumhlanganisi loqavile, hayi man lona ngugracious Dio katika on the ones and twos ngofactor call.
Thank you. Thank you.